kusasa ngishokukhuluma fike ngigijike mana khona bathula hela fucking crazy mana khona bathuka in love good vibes angizanga no fufi bona susasa ngishokukhuluma fike ngigijike mana khona bathula hela fucking crazy manje khona bathuka in love good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi angizanga no fufi awusintizo lokudawa kwaningi awusiphithiphithi ngiklasi amabingi ngiphethe nothithi ayithanda le nzima awuhlonike esigubhu ayithinta le mizwa awusintizo lokudawa kwaningi awusiphithiphithi ngiklasi amabingi ngiphethe nothithi ayithanda le nzima awuhlonike esigubhu ayithinta le mizwa in love with good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi angizanga no fufi ngizimisa ngale sikhupha ukulaka nami ngithele induku umoya phansi manje sekushushu umoya phansi manje sekushushu umoya phansi manje sekushushu ngizona uthintimisa ngale sikhupha ukulaka nami ngithele induku umoya phansi manje sekushushu umoya phansi manje sekushushu umoya phansi manje sekushushu awusintizo lokudawa kwaningi awusiphithiphithi ngiklasi amabingi ngiphethe nothithi ayithanda le nzima awuhloninge sikhupha ayithinta le mizwa awusintizo lokudawa kwaningi awusiphithiphithi ngiklasi amabingi ngiphethe nothithi ayithanda le nzima awuhloninge sikhupha ayithinta le mizwa in love with good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi in love with good vibes angizanga no fufi angizanga no fufi